Kitinda wingune azimwe mbeta mburo Kitindo chakunene anisye vyugeuna Kitinda wingune azimwe mbeta mburo Kitindo chakunene anisye vyugeuna Kitindo keuja tinda na umemenzuko Kapaneka na chondinda enina mwende ngumba Kitindo keuja tinda na umemenzuko Kapaneka na chondinda enina mwende ngumba
Kitindo keuja tinda na umemenzuko Kapaneka na chondinda enina
moko kwanza mbona mpaka tso sini yawe wizi nesa
kiprono mwafaka shauri ya zifta chele pesta siye salimika Ndongo baridi Shambigisha pipeline ye Shori ya mwisho kasima
Steve Mutunga Kakonjoi mwene Salam Jospat Madeka Jospat Madeka Idole kwa lance Jonathan Mwangangi Makandika Kilifi Nundu wa sokolo soko Mwinge Shule mko Mundo wa bandi Jeremy Musioka Kitui miambani sana eh Julia Bombo Bombo Uleiwe Damsa kitui Muna muna Subi ambani Sibaraka nini ngui Magi vyoko eh? Metu gido bingwa.